Shada wadna haiga Lubiga diga talo Sida lanta marerka Kalbiga lolata Sida lanta marerka Kalbiga lolata Laha shada wadna haiga Lubiga diga talo Sida lanta marerka Kalbiga lolata Sida lanta marerka
Lafta
dabarka
Balqiyas labadeena Lumi maayo hubi gene Lasimo wadna hayga Kulli faqa labta ida
Lubigi boramiyo Bosa sudda deda Burco maynu dagna Libinan kutsan adno
Halanado
chaail kuye
Halanado chaail kuye
Halanado chaail kuye
Lafta dabar kow
Balqiyas labadeena Lumi maayo hubigeen Lasimo wadna hayga Kulli faqan labtayda
Labigi buramiyo Bosa siddih deda Burco maynu tagna Libina kutanadno
Halanado chaail kuye
Halanado chaail kuye
Halanado chaail kuye
Halanado chaail kuye
Boramiyo bosa sudda deda ruco maynu degnaa libinaan ku tanadino halanaado jacaylku ye halanaado lanaado halanaado jacaylku ye Balqiyas labadeena lumi maayo xubigeen laasimo wanaayga kulli faatan laabtayda
labigi boonamiyo boosa saddexdeeda burco maynu tagnaa libinaan ku tanaadlo
Halanaado lanaado halanaado jacaylku ye